kukuda wadiyo tura dineno switi ya betongi mana ukegudu sinyadundo omoto gimo kendo ne opako ruakni.
Thank you. Make uru joka nyonam, Slati K. Slati and K, you know.